leo kuna kazi manzi, hakuna fomu.
Fomu za jipa.
Pamela.
Eh, unaweza msikizia.
Ala.
Ah, sherem.
Yeah. Parwe. Kabaya. Ukinicheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne. Niko na allergy ya stories za udu. Nandula sinimbichu sinikanya game goo. Sherehe nilipenda sim kadikiwa you. Sahina kimbizanga makeg na nusu. Kwanza napenda form ikiweza lafu sosi kwenye meza. Kuzitoka toka chini hadi juu. Nikikuwekelea utateleza. Misbehavior kwa impreza akikesha sintaumwa na miguu. Simjui jina batu na dara na tukwa kona. Vile na slow wine minasikia yobakora. Excuse me sir, knowing me is a nona. Kama riba ni ganji basi ndiyo ntabonga. Niseme nisiseme.
Sema.
Niseme nisiseme.
Sema.
Nikitaka sinipewe.
Pewa.
Na nikilewa sinilewe. Ukinicheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
Kijani siezi rudi bila gala kona booty. Squeeze ya pa mchini mapinji wako kwa nduti. Josie vae heels koko kwenyu kuna vumbi. Na muitanga soup but ya upenda kuitua Suzy. Na exile nimepiga na tangu juzi. Betsi taza chujo tatani zina jacuzzi. Mbona juvile zi uhos ma sleepover. Dundaka imeshika kuna komreda kosoba. Mziki ni achekesho ni koshon tarudi gambling. Tanko wabling sipendangi ata makadling. Anasema jindo fanya akuwe bubbly. Baby girl utaweza na nice something. Nina kichoki na kikosi sikosi. Juu ya moshi mina fukuza covid. Sirudi home juata budango ko off. Tabia mbaya nilingiza mbocho.
Ukini cheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
Akia turudi nyumbani. Yo mama is my mama. Hii maisha sinifani. Tashikuwa na kiwaru demia kwa kinitahani. Unamteka na Subaru mini kona nisansani. Nifani. Na mabishte wa Pamela wamekam. Na situ mefurize jui mbona wamejam. Msimu wa July kila chalia na madam. Na simu si reply ata ipigwe na madao. Ama sponyo kuchachisha ni matao tao. Brayo ajai lalisha ni mabao bao. Tuko dunda utadhani yako kwao kwao. Kufaragiza utashikuwa shindwa Johnny how.
Ukinicheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.